mukwano naye guno mukwano omukwano gwatutonderwa buli muntu akutenda lulwe oyagala omuntu n'omwesiga n'omuwa ebyamabyo nayagala omuntu kyesamanya ntyali bamulabe wange mweyafuna asinga namunyumiza byona ebyama byange kyenakoma okwagala kyenakoma okukyawa yantamya lavu nenetamwa era kati nagivako nawendeka lavu ndeka ndeka mu mirembe nkyalina obulumi mu mutima gwange n'ebirowoozo enkumu byewajjuza mu bwongo bwange lavu ndeka nesonyiwa onerabirenga bwe nakwerabira sikyalina na budde obw'okulumwa ezo levo nazivako lavu ndeka ndeka mu mirembe nkyalina obulumi mu mutima gwange n'ebirowoozo enkumu byewajjuza mu bwongo bwange lavu ndeka nesonyiwa onerabirenga bwe nakwerabira sikyalina na budde obw'okulumwa ezo levo nazivako wabulira ebyama kati aliwa lwakirave kukozesa ensobi busiga obukyayi era okungula bukyayi wayongera bingi kyewerabira kyomukwano gufedinga ngoyabadde kwagala afunya kusinga kati osaba okomewo werabidde kyomutima wagutadda tonyumiza lavu nesonyiwa ndekanze mu mirembe lavu ndeka ndeka mu mirembe nkyalina obulumi mu mutima gwange n'ebirowoozo enkumu byewajjuza mu bwongo bwange wayongera bingi kyewerabira kyomukwano gufedinga ngoyabadde kwagala afunya kusinga kati osaba okomewo werabidde kyomutima wagutadda tonyumiza lavu nesonyiwa ndekanze mu mirembe.